mukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa butwale mu bakadde babulabe kompereza message tange mukwano gendi sobole nzo kweyagala mukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa butwale mu bakadde babulabe kompereza message tange mukwano gendi sobole nzo kweyagala siyogere bingi anti kwagala kyensinga okwagala mukwano gwo gompeera ddala omutima gwo awo ebyange binaawa biteredde ddala kati kitegetto njagala nange tankwagalire ddala paka lasiti mutonzi alitwabula omukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa obutwale mu bakadde babulabe kompereza message tange mukwano gyendi sobole nzo okweyagala omukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa obutwale mu bakadde babulabe kompereza message nange mukwano gyendi sobole nzo okweyagala wanyirira gwe n'okamala osaanira olunaku lw'embaga nsaba mukwano nzikirize tule ate tuteese tuwandiike ebbaluwa ogitwale embakadde bagisomemu mukwano omala togikomyewo nange mukwano gitwalekeye ewaffe bazadde baffe bagirabe batuwa olunaku lutuufu omukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa obutwale mu bakadde babulabe kompereza message tange mukwano gyendi sobole nzo okweyagala omukwano gwagenda bambi soko linde linde waliwoze bye kugamba tenga bugambo butono ddala kusawa obutwale mu bakadde babulabe kompereza message nange mukwano gyendi sobole nzo okweyagala webale mukwano kusaba twalinda dda olunaku olutuufu lutuuse webale webale kusaba wabula mukwano kyenkusaba mukwano fukamira ku maviivi obuuza ate ku bagenyi onoomala mukwano okubuuza ku bagenyi sembera kumpi wendi ongweko mukwano mu kifuba otuze tuze mpola ku katebe ntule onywese katunda enzikakane omwoyo wetunaamala mukwano tugambe dikyomulungi atuteremu oluyimba tusanyusa ate kubagenyi guno gwe mukolo gusembayo ogw'olujjudde bwasanyu ate kwa mirembe fenna fenna tusanyuki